yards can Americano to the world. I want speed on the beat to the world. Everybody don't start up big games.
It's one speed, take the game.
Mpako, mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, chiteke la mpako. Mpako, kusaba one thing mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, chiteke la baby. Mpaya ka chance. Kankulege koka dance. Nsagala kureka yoka distance. Sagala undage yo resistance. Mwana tachukira area past tense. Baby nja kuwaya assistance. Mwana tonde kamo nawe. Kankutale machisawe. Ngatu sinemu Al-Qaeda. Kano mazina mapta Erika Waida. Erika, Erika, Erika Waida. Erika, Erika, Erika Waida. Mpako, mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, chiteke la mpako. Mpako, kusaba one thing mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, chiteke la. Mbatendi mufia. Mkwane sembele konia. Tukabane kushea. Tugende paka weya se wansi. Mbele kofea. Agamba jesturi over here. Walayo no modongo mkube sphere. Antirelo teri kuda waka. Tugenda kwezi na paka kumacha. Biancha biancha tetuni ndecha. Mpako, mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Mpako, chiteke la mpako. Mpako, kusaba one thing mpako. Mpako, arari mpako. Mpako, kusaba chimo baby mpako. Chiteke ya, baby, mpaya ka chance. Kankulege koka dance. Nsagala kureka yoka distance. Sagala undage yo resistance. Mwana tachukira ebya past tense. Baby, nja kuwaya assistance. At this one another banga. Banga chikeri wiko chibanga. Chibanga, miziki back mini danger. Danger, wadonyo kistai pa ninja.